bigambo bugambo tebimala kutatula tomulunji kwagala kufa na lukwago nakageregere nze kansala kanonya wempita nkutukeko ero lwange luno lunaku lwange mulunji wuno wazimye kamutware lwalero lwange luno lunaku lwange nokakiriza kamutware kasanyenga ensimbi kwekyetagisa nkusavinge kulyenga ngenkalira okwonyogwa mutakanyaba okulumira abaali bakunyuma nga bagamba tetiba kekaseero basalize ngaokumba n'omulungi gwe wasiima sirakamumbwa kulutyo lw'omukwano n'omujaja enga gwe yasooka kulutya lw'abasingayo ate yasemba ero lwange luno lunaku lwange mulungi wuno wazimye kamutware lwalero lwange luno lunaku lwange nokakiriza kamutware nalukwago omulungi nalukwago kakuweke ku mugongo ng'ebbango kabuliwe endagane nalukwago akakumaaso akyalirane mu birooto akamwenyu mwenyu mwenyu kaako sekande kamuloko nalukwago owomukwano nalukwago omukwano gw'ogubuna nyingo oba toziza sango ero lwange luno lunaku lwange mulungi wuno wazimye kamutware lwalero lwange luno lunaku lwange mulungi wuno kakiriza kamutware bugambo tebimala kutatula mulungi kwagala kufa na lukwago